Sema Papa Lolo, good morning to you na karibu tena kwenye umi yetu ya pili hapa hivi ndani ya Mishe Mishe. Ukiwa nami Tabitha Njambi, awamu ni ya pili kuanzia sasa hivi hadi karibu mida ya saa sita na dakika pale. Good morning to you na actually I want to say something. Niko nimesema kwamba tutazungumza kuhusu chuki baina ya wanawake. Tuzungumze hiyo in our third hour, manake kwa sasa kuna mgeni ambaye nimepata studioni na atakuwa anaangazia swala la SGBV sana sana wakati huu wa kampeni, wakati huu wa uchaguzi nchini. Manake tumeona kuna wanawake wengi ambao wamejitosa kwenye ulingo wa kisiasa and of course wanapitia changamoto, na moja wapo wa zile changamoto ambazo wanapitia ni dhuluma. Na msikilizaji, mazungumzo yetu ya siku ya leo yanaletwa kwako kwa hisani ya Journalist for Human Rights JHR, kwa hisani pia ya Action Aid na Wanguka Anja wakishirikiana na Ruben FM. Karibu sana, na iwapo una swali kuhusiana na hili ama mchango wote ule, kumbuka 0797146710 ndio nambari ya kwetu studioni. Nipata kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nimepost pale ukapata kuchangia na nitakuwa naangalia mchango wa kwako, ama pia kwenye WhatsApp. Tuko pamoja. Alright, kwa sasa nataka niweze kumkaribisha mgeni wetu wa siku ya leo. Karibu sana.
Asante.
Pengine utaanza kwa kujitambulisha.
Kwa majina naitwa Roslyn Mkabana. Nasimamia kitengo cha dhulma za jinsia katika jiji la Nairobi au Nairobi Metropolitan Services, hapo katika idara ya afya.
Naam.
Na tunaketi pale ofisi za Nyayo House, na zingine ziko kule katika Lady Northi. So katika kitengo hichi cha dhulma za jinsia, kazi yangu ni kuhakikisha kuwa mikakati yote ambayo imewekwa kuhakikisha kuwa hatuna dhulma za jinsia ndio kitu ambacho nasimamia. Na pia tuko na vitu ambavyo tutaviita kama programs na interventions ambazo zinatusaidia, na hatufanyi kazi peke yetu. Tunafanya kazi na communities kama CSOs ambazo zimefanya niko hapa leo kama Wangu Kanja, JHR, na Action Aid na wengine kadhaa.
Asante sana kwa kuja.
Asante.
Wakati ambapo tunazungumza kuhusu SGBV, kuna wengine wetu hatujui inamaanisha nini. Pengine kwa kifupi unaweza kutueleza SGBV yenyewe ina maana gani?
SGBV kwa lugha ya kizungu tunasema ni sexual and gender based violence, na kwa Kiswahili ni dhulma za jinsia. Ni ile kudhulumu mtu au kumuumiza mtu kwa njia tofauti: kingono, kumpiga, kimatusi, kumnyima hela, kumkosesha mtu heshima kwa kuwa unamsumbua kiakili, ambayo tunaita zote tukizeka pamoja tunazita tuko na psychological violence,
yes.
Tuko na emotional violence, tuko na financial ama economical violence, alafu tuko na physical, alafu sasa tuko na sexual. Na hizi zote ni dhulma ambazo hazichagui kama we ni mme ama we ni mwanamke au mtoto. Tunapata watu wote huwa wanapitia hizi changamoto za kudhulumiwa kwa njia tofauti. Na sisi kama idara ya Nairobi Metropolitan Services, tunajaribu kufanya kazi tukihakikisha kuwa tuweze kuzireduce au kabisa tuweze kuhakikisha zimeangamia kabisa.
Okay. Asante sana. Tuna maswali mengi sana, kama vile wakati huu wa kampeni tuna kwa nini kuna hivi visa vya SGBV viko kwa wingi, ni kwa nini na tutafanya nini? Ila ningependa tuweze kusikiliza makala ambayo yako hapa. Tukisha yasikiliza, msikilizaji, tutakuwa tunarejea hewani na tutakuwa tunaendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo. Nakumbuka haya mazungumzo yanaletwa kwako kwa hisani ya Journalist for Human Rights JHR, kwa hisani ya Wangu Kanja na Action Aid kwa ushirikiano na Ruben FM. Good morning to you.
Dhulma na ukatili wa kijinsia ni mjadala unaozua utatanishi katika jamii, na matendo hayo yanatokea au kutendeka kwa njia tofauti tofauti. Ukatili huu unasababishwa na baadhi ya matukio yanayotendeka katika jamii. Kwa hivyo, inabidi jamii ikuwe makini kila wakati ili kutambua watendaji na utendaji wao wa ukatili. Jamii haswa wakati wa uchaguzi inaangazia siasa kwa kina, na kwa muda inakosa kutilia maanani visa vya dhulma na ukatili huu. Tunaleta makala haya maalum ambayo yanaangazia jamii ili kuchambua mikakati iliyowekwa ili kukabiliana na visa vya dhulma na ukatili wa kijinsia haswa wakati wa uchaguzi. Baada ya mawasiliano na wanajamii, hii hapa ni kauli ya baadhi yao.
Hakuna. Kuna kitu imeset ya kusaidia kuhusu kuprotect ati mambo ya sexual violence. Hakuna, sijasikia.
Mimi kulingana na mimi naona mambo iko tu sawa. Nimejaribu jinsi wawezavyo na mimi sioni makosa. Naona wako sawa. Mimi naona community inahusika, serikali inahusika na idara zote husika za polisi, serikali na raia kwa ujumla. Wanafaa wote wasaidiane.
Nilikuwa naona serikali ishike mkono hiyo kitu, ndio wanaume wanatesekanga sana wakati wameenda polisi pale. Wanatoa pesa, mtu anaumizwa na hapati haki yake.
Kwa majina naitwa Shadrack Ocheng, mimi ni mkaaji hapa Mkuru kwa Ruben na nimekaa hapa kwa miaka mingi zaidi. Katika dhulma ya kijinsia saizi serikali hawajaweka mkakati, kwa sababu saizi kitu yenye wameweka mbele sana ni siasa, saizi ndio wanapigania sana kabisa.
Hiyo ni vile ninaona, sijasikia sana hiyo kitu kitachiwa ya kuwa wataweka hiyo mkakati. Sijasikia, sioni kuwa appropriate, sababu kama ingekuwa very serious ingekuwa imetacha hiyo kitu kuwa serious. Maana ukiangalia mahali tumefika saa hii, mambo imekuwa mingi katika jamii. Sasa sijaona kama wametachia, wamesema kwamba kuna mahali wameweka hiyo mikakati itakuja kusaidia. Kuna watu wengi wamedhulumiwa, kuna watu wengi katika jamii, familia utapata kwamba ndoa zimefunjika, watu wanapigana saiti, lakini unaona watu bado wako na sita saiti.
Maliza hiyo shida, nilikuwa naona serikali ilikuwa ikitushika mkono wakati shida ya nyumbani imeingia. Mtu akipeleka shida pale anashughulikiwa kwa haraka.
Hapa Mkuru kwa Ruben tukiwekea ofisi kama hiyo ya kushughulikia watu, inaweza kuwa mzuri sana. Tukuje tuwekewe hata kama hapa ni kwa chief. Tukipata habari kama hizo ama ripoti kama hizo, tunakimbia wapi? Tunakimbia pale kuripoti. Juu hapa post ukikimbia kuripoti, lazima utakaa sana ukalisho zaidi ndio wakuhudumie.
Jamii hawachangii kitu chochote pale.
Jamii imechangia tu kwa moja kulingana na kama sasa tuseme mambo kama ya jakarada. Sasa mimi naona hapo jamii ndiko na makosa.
Kulingana vile ninaona jamii mingi ukiangalia mambo imekuwa mingi sana. For example kama hapa Ruben unapata kwamba watu wameteseka. Lakini unapata hakuna wenye wanaangalia. Hakuna watu wamewekwa angalie watu wanakaa. Unapata mtu anapiga mwanaume anapiga pipi yake na mwingine naye pande nyingine wanapigana, unapata unashindwa naelezea nani. Na watu wamechukulia hiyo chama kwa kawaida. Hawaoni kwamba jamii ndoa ndio muhimu. Jamii sasa naweza sema ya kwamba ni vile the majority ya wana uwezo. Wangekuwa wamepewa nguvu, watu wanaweza simama vizuri kulingana na vile unaona kwamba unaweza enda uripoti kesi, hiyo kesi vile corruption huko mambo inafunikwa.
Kulingana na maoni ya wanajamii, wengi wao hawana habari za mikakati ambayo imewekwa kukabiliana na visa vya ukatili na dhulma za kijinsia na tume zinazohusika. Kwa hivyo udadisi wa mtaalamu Joshua Ajigo, afisa katika shirika la Wangukanja Foundation, ulihitajika ili kuchanganua swala hili.
Kwa majina naitwa Joshua Ajigo, nafanya hapa Wangukanja Foundation. Tuna support survivors of sexual gender based violence. Dhulma za kijinsia sana sana huwa inatokea wakati unapata maybe mtu mmoja anajaribu kutumia nguvu dhidi ya mwingine. Ili ni kama for example mambo ya domestic violence, unapata kwamba mwanaume anapiga mwanamke ama mwanamke anapiga mwanaume. Ama pia also kuna hizi za sexual gender based violence, zote ni dhulma dhidi ya jinsia. Kuna wakati kunakuwa na dhuluma sana sana kielekea wakati wa uchaguzi, kwa sababu huwa wanaona kama labda pengine hiyo wakati sana sana serikali huwa inashughulika na mambo ya elections, so hawashughulika na mambo ya kuangalia kwamba sheria inafuata kivipi. Na pia unapata kwamba hiyo wakati wanasiasa pia wenye huwa kila wakati wanatumia watu, wana mobilize watu huko na kule, inafanya watu wanaona kama sasa wakati huo ni kama wako above the law, so watu wanatumia tuseme uwezo wao ama nguvu kunyanyasa wengine ama kufanya ile wengine wanyamaze ama kusilence wengine. Sana sana naweza peana example kama wakati maybe unapata maybe mwanamke alikuwa anataka kusimama ama kugombania kiti, unapata kwamba opponent wake anazamua kuchukua hooligans ili wakuje kumdhulumu, ndio maybe awache kama alikuwa anataka kusimama compete kwa hiyo kiti. So unapata kwamba inatumika kuweka mtu awe na uoga hata kugombania kiti sana sana. Au siwezi sema kwamba kuna matayarisho tosha, kwa sababu siwezi elewa matayarisho tosha kwako inamaanisha nini, but kile najua kwamba kuna matayarisho, kwa sababu kulingana na venye last time watu waliona cases za dhuluma ilikuwa juu, ilifanya most of the commission kama Kenya National Commission of Human Rights pamoja na hata niseme wangu Kenya Foundation wako na intention ya kuwa na mkutano ya create awareness ili watu wajue kwamba hii dhuluma dhidi ya jinsia ni mbaya hii wakati wa huu ya election. Naweza sema kwamba saizi wanajaribu kuongea na survivors network na pia watu wanajaribu kuongea na stakeholders kuone kwamba wale watu wanadhulumiwa au wamepata haki, tuwe na mambo ya kitu inaitwa accountability. Isiwe tu kama last time venye kulikuwa na weaknesses kutokana na stakeholders wale walikuwa, kwa sababu hii kitu unapata kwamba 2007 ilipata watu off guard, watu hawakuwa prepared, but right now wanajaribu ku involve survivors tuone kwamba nini hasa wanasema kuhusu mambo ya kupata haki ni nini. Pia also iwe mambo ya kitu inaitwa trauma informed, isiwe tu kwamba watu wanaongea mambo ya psycho support na wajui psycho support yenyewe ni nini hasa. Na pia also tujue kwamba kupata haki ni nini, nini haki wakati survivor anaongea kuhusu mambo ya kupata haki. So unapata kwamba right now wanajaribu also kufanya kitu inaitwa capacity build our stakeholders when.
Alright, samahani msikilizaji. Nao, tumesikiliza hayo makala na tumesikia kwamba wakati ambapo tunazungumza kuhusu SGBV, especially kipindi hiki cha siasa, wengi wetu hatuelewi. Tunachukulia tu pale nyumbani. Kuna hawa ambao wanavae katika viti tofauti tofauti, unapata wanapitia SGBV ndio. Lakini sisi wengi wetu sana tunaamini kwamba SGBV inafanyika pale tu nyumbani peke yake. Ila vile ambavyo Joshua ameeleza vizuri ni kwamba kwa wale ambao wamejitosa kwenye ulingo wa kisiasa, jinsia ya kike, jinsia ya kiume, kuna wale ambao wanapitia dhulma SGBV. Na hiyo sasa ndio tuna focus on. Karibu sana msikilizaji kwenye mazungumzo yetu ya siku ya leo. Iwapo ndo unajiunga nasi, tunazungumza kuhusu SGBV. Tayari tumejuzwa SGBV in general ni nini, ni sexual gender based violence. Sana sana unadhulumiwa ku ni dhuluma ya kijinsia. Karibu sana Rose.
Thank you.
Yes. Na tukiendelea na haya mazungumzo, msikilizaji, kumbuka yanaletwa kwako kwa hisani ya Action Aid, Wangu Kanja Foundation, Journalist for Human Rights JHR kwa ushirikiano na Ruben FM. Na iwapo una swali ama mchango wote ule, kumbuka 0797146710 ndio nambari ya kwetu studioni. Ruso umetujuza kuhusu SGBV in general ni nini? Na sasa wakati ambapo tunazungumza, wakati huu kipindi hiki cha kampeni, kipindi hiki tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu nchini. Kwa hivyo kuna haja gani ya kufocus sana sana na SGBV wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu?
Asante sana. Tukikumbuka mwanzo wa chanzo cha sisi kuhakikisha kuwa tunahamasisha watu kuhusu dhulma za kijinsia, tulianza hapo mwaka wa 2007.
Mm-hmm.
Ambapo tulikuwa na kura ambazo zileta utatanishi.
Mm-hmm.
Na baada hapo tukapata watu wengi sana walidhulumiwa kingono.
Mm-hmm.
Na tukapata pia baada ya hapo wale waliodhulumiwa, kuna wengi wao pia walipata watoto katika hizo dhulumu.
Mm-hmm.
Na baadaye wamekuwa wakipigania kuhakikisha kuwa kuna kitu ambacho tunaita reparation au kusuluhisha mambo ya dhulma za jinsia za kingono.
Mm-hmm.
Katika wakati wa kura.
Mm-hmm.
Na kweli tumejaribu iwezavyo ili kuhakikisha hawa walio dhulumiwa.
Mm-hmm.
Wameweza kupeana what we are calling the reparation paper.
Yeah.
Na sisi kama Nairobi Metropolitan Services waliweza hata kutuletea hiyo karatasi ambayo ilichukuliwa, hizo documents ambazo walikuwa wamepeleka kotini.
Mm-hmm.
Kusema jinsi wangependa kura zozote zikija, dhulma za jinsia hasa za kingono zitakuwa pia zinachukuliwa kama crime.
Yes.
And zitakuwa kama human rights human rights kumdhulumu mtu hivyo, alafu waweze kuhakikisha kuwa wanaweza kusaidiwa baada ya hapo.
Mm-hmm.
Na baada ya hiyo 2007 tumekuja tukawa na kura zingine. Mwaka wa 2017 tulikuwa na kura.
Naam.
Na baada ya zile kura 2017 repeat elections, presidential elections.
Mm-hmm.
Tukapata kuwa tulikuwa na dhulma za jinsia.
Mm-hmm.
Ambazo tukapata watoto na hata wakongwe. Nakumbuka tulikuwa na mtoto wetu mdogo sana aliyedhulumiwa wakati wa kura. Alikuwa mtoto wa miaka 3.
Yes.
Na mtu mzima alikuwa ni mama mkongwe wa miaka karibu 76. Na ndio tukashindwa hizi visa ambazo zinakuja kwa wakati wa kura zinakuwa ni jinsi gani. Na tunapata zingine kusema kweli zinafanyika na what we call people in the forces. Watu kama the police service ama the army, because tulikuwa tunapewa, kuna report ambayo Kenya National Human Rights Commission ilifanya. Na tukapata kuwa kesi nyingi sana zilikuwa zimefanywa, dhulma nyingi zilikuwa zimefanywa hasa na hawa watu wetu ambao wanatakiwa kutupatia ulinzi. Na ndio tukaangalia mwaka huu tunapoanza, tunapoingia katika kipindi cha kura, ni jinsi gani tunataka kusaidiana kuhamasisha hasa katika vitongoji duni ambapo kama hapa tulipo. Kumbuka Nairobi mzima karibu 60% ya population inaketi kwenye vitongoji duni. Na pia tunapata katika hizi vitongoji duni kwenda kureport inakuwa shida, manake watu wanajuana. Na mtu akikosewa akienda kureport anakuwa na ule uoga kuwa ataanza kutengwa ama stigma. Lakini kwa sasa tunajiuliza kwa nini tuache hivyo. Ndio kwa maana tumeketi chini kama Nairobi Metropolitan Services na vitengo vingine kama the police, the county commissioner, organizations kama GHR, Wangu Kanja, all the CSOs. Kawaida Nairobi County tuko na what we are calling a technical working group. Ambayo inahusisha technical working group, I mean organizations ambazo zote zina deal na dhulma za jinsia katika Nairobi. Huwa tunakutana karibu baada ya every quarter. Na wakati huu tumeona badala ya kukutana kama dhulma za jinsia technical working group peke yake, tumeungana na emergency operational center yetu ya Nairobi. Manake and hao ndio watahusisha kabisa na maneno ya disasters. So that is why tunaangalia, tunasema hatuwezi kunyamaza. Na wakati huu tumeona sisi kama Nairobi County tulisherekea siku ya wakina mama, International Women's Day. Na kitu muhimu ambacho tuligusia ilikuwa ni wamama kudhulumiwa katika wakati wa kura. Na tukachukua jukumu letu kama Nairobi County, Nairobi Metropolitan Services, Nairobi City County Government under na the County Commissioner's Office. Tuko na kitu ambacho tunaita the Gender Sector Working Group, ambaye mwenyekiti ni County Commissioner wetu. Na mimi na head the GBV Sector Working Group. Lakini tuko na committees. Tukaketi chini tukasema mwaka huu tutaita political aspirants, akina mama ambao wanasimama kura Nairobi. Na tukawaita na tukahakikisha women rep wetu wa Nairobi County Mheshimiwa Esther Pasaris pia aje hapo aweze kuzungumzia, manake for her ndio aweze kufika mahali alifika. Amepitia changamoto nyingi sana za dhulma za kijinsia akitaka kusimama kura. So tukaita mpaka hao political aspirants na tukawaelezea, na tukaita political parties, na tukaita IBC, na tukaita Register of Political Parties. Na pia tukahakikisha the Office of the Deputy ODPP ilikuwa hapo, na pia tukahakikisha judiciary yetu ilikuwa hapo, na polisi walikuwa hapo, na tukaulizana ni jinsi gani ambavyo tutahakikisha wamama wetu hawatadhulumiwa. And we went through that. Na tukaweza kuketi chini na tukahakikisha, tukasikizana kuwa lazima tusaidiane. So mbazo, ile tulifanya sasa ni kukaa chini na kusema lazima tuanze na electoral preparedness. Njia gani tunafanya? All the organizations ambazo zinahusika na electoral preparedness. Ambazo zinashughulika na security, ambazo zinashughulika na mambo ya nutrition na food security, ambazo zinashughulika pia na ujenzi. Manake tunapata wakati wa kura tunakuwa na shida ya watu ku access kama ni hospitali. Tukaja pamoja pia na kitengo cha barabara. Access to services. Ndio tukasema sasa what is the best way. Tumeshafanya mkutano wetu wa kwanza kama Nairobi County. Na tumeweka mikakati, sasa tumetengeneza mpaka hiyo contingency plan. Contingency plan inataka tuwe na resources au fedha. So we are now actually doing resource mapping. Tumeenda, tunafanya kuhamasisha watu. What I'm doing now with you. Tunazungumzia watu, tukiwaelezea na kuambia kuwa hospitali zetu zitafanya 24 hours. Na kuwaelezea kuwa tutahakikisha kuwa tutakuwa na madawa, manake katika ile clip ambayo umeweka, nimesikia watu wakicomplain wakisema sometimes unaenda hospitalini upati madawa, upati huduma, huwezi kureport, muda unachukua mrefu sana. Jiji la Nairobi pia tuna baraka kuwa katika kitu ambacho tunaita Nairobi Caucus. ambayo imekuwa headed na High Court Judge Agnes Murgor kama caucus imekuja pia pamoja na pia tukawaweka ndani waheshimiwa wetu wa County Assembly. Manake tumesema health peke yake hatutafanya, polisi peke yake hawataweza. Lakini naye Nairobi caucus inahakikisha kuwa kesi zote za dhulma za jinsia zitakapofanyika kuwa tuta reduce ule muda wa kesi kwenda kotini zile zitakazo ripotiwa. Lakini before that ni mikakati gani ambapo tumeka in place? Na ndio nataka niambie watu, kila saa huwa tunasema hamuoni, lakini nyinyi kama wananchi mnachukua mikakati gani kuhakikisha hata nyinyi wenyewe dhulma za jinsia katika nyumba zenu mmeweza kuziweka kama kipaumbele na mnaenda kureport? Hapo ndio tuko na changamoto. Manake kila mtu anaona ni kazi ya serikali. Dhulma za jinsia is everybody's business. So we cannot say it is only for the police, it is only for the health, it is only for the responders, but we need each other to prevent. But this prevention must start from within, not without. So that is why we are saying even in the electoral preparedness as we are going in. Tulizungumza na wale walio by then walikuwa natarajia kusimama. Lakini kitu cha kushangaza, tulipata hata mmoja wao aliweza kudhulumiwa. Msichana mmoja mzuri sana kule Madhare, ambaye alipata dhulma kuweza kudhulumiwa kwa kuitiwa hao ambao tunaumesikia wengine wakisema magunzi wanaitwa. Na kitu kingine pia kuna ile kukutishia, wanafanya mpaka unaogopa mikutano zako haziwezi kuwa. Ukianza mkutano wanaita watu kuja kukubuli na kukutusi. Na kitu cha kuumiza ni kuwa mwanamke akisimama mtu huwa hamuoni kama mwanamume, hamuoni kama yeye amesimama kivyake. Na sio lazima awe mwanamke ambaye anasupportiwa na mwanamume ndio asimame. Hapana. Wanawake mahali tumefika hapa Kenya saa hii, wanawake tunaweza kujistahimili. We can stand for elections on our own. And we need that respect. Sio ujinga. Tumeona one of the presidential candidates ameamua kumchagua mama kama deputy running mate. And that is very important for us. So those are some of the things we are looking at. Allow women space to stand for elections.
All right. Umeniambia kuhusu preparedness. Na nani anapaswa ku take part in this preparedness wakati ambapo tunasema we are preparing for SGBV during the election period?
Kwa sasa preparedness imekuja initially kwa sababu health ndio huwa mahali watu wanakimbilia ama mahospitali kama wameumia. So health tumechukua jukumu letu kama idara ya afya, lakini that has not stopped us from working with organizations kama sasa GHR. Tumewaita kwa sababu we need journalists to give positive feedback. Positive reporting wakati wa kura. Pia positive reporting in the manner that tusiweze kuweka aliyedhulumiwa tunamuanika alafu baadaye ikija kwa kupata psychosocial support hawezi. So tumekutana organizations kadhaa ambazo zina deal na mikakati tofauti. Vile nilivyosema hapo awali, tuko na health, tuko na police, tuko na county commissioner, tuko na CSOs. Tunafanya kazi, tunataka hapo katika county tuko na hiyo the bigger part of the electoral preparedness. But we want to work with the community. Sasa hawa wapa juu wata ensure katika kila sub county itakuwa na committee ambayo itashughulika na maneno ya electoral preparedness. Na tunataka watu katika mashinani, tufanye na nyumba kumi, tufanye na women leaders, tufanye na GBV defenders, tufanye na human rights defenders, tufanye na case managers, na tufanye na paralegals. Na pia tukiangalia, tukitakapofanya na paralegals, hatutaki kuja kuwaambia tunataka mfanye hivi. Tunataka kujua kwao. Manake hao ndio wako na solutions ambazo ziko katika vijiji vyao. Mimi kama mtu wa county nitakuja niwaambie I want you people to report. Kesi kifanyika pelekeni Ruben Center ama nini, lakini wenye community wanajua ni wapi nitaenda. How then do we do this? Tumeenda a step further na kuensure tutafanya what we are calling mapping. Kuhakikisha hospitali fulani zitakuwa zinapeana huduma ikiwa tutakuwa na dhulma. Mm-hmm. Lakini tunaomba, yes, tusifike hapo.
Yes.
We do not need to respond, mm-hmm, we need to prevent. Mm-hmm. So tutatumia pia community health volunteers, child protection volunteers, nyumba kumi leaders, mm-hmm, our chiefs, mm-hmm, and any other community person, not forgetting the adolescents and the youth.
Mm-hmm.
Na pia tuangalie vikongwe. Yes. Wakati huu huwa tunasahau sana maneno ya vikongwe.
Uh-huh.
Na tunataka wakongwe waweze kuangaliwa, manake they are very vulnerable.
Mm-hmm.
Vita ikianza katika vijiji, they are the people who never can run.
Sure.
So they are always found within their spaces.
Mm-hmm.
So that is why we are saying we need subcommittees, not we need, we are having subcommittees within the sub-counties,
mm-hmm,
to take care of electoral preparedness within their own communities,
mm-hmm,
within their own places where they have their solutions. If anything happened here at Ruben Center,
yes,
where do I report?
Uh-huh.
We have the police next to us.
Uh-huh.
What are the police doing? How prepared are the police?
Uh-huh. In regards to SGBV. Wakati wa uchaguzi.
Will we make sure that the gender desk is functional?
Uh-huh.
Will we make sure that they have the documents?
Uh-huh.
And kitu cha kwanza na kuhakikisha kuwa watu lazima wajue P3 form ambayo tuna document maneno ya GBV.
Uh-huh.
Kuwa ni hailipiwi.
Ni free.
So ukienda katika police station,
mm-hmm,
uambiwe ulipie.
Mm-hmm.
Mwananchi kumbuka it's free. Ukija katika hospitali zetu za umma, P3 ni free.
Na ukienda sasa police station wanakuambia lazima uende upige photocopy. Does that mean haifai kuwa vile ama
haifai manake
they are supposed to have the forms ready? Hiyo sio jukumu,
it is not the responsibility of the mwananchi.
Mm-hmm.
Because it is that form is their form, it's not our form.
Yeah.
It's the same way like when they come to the health.
Mm-hmm.
We have a post-rape care form. It is not jukumu ya muathiriwa aje nimwambie atuende photocopy. Atafute photocopy. It is our responsibility.
Uh-huh.
So again for me, I'm pleading to the National Police Service.
Yes.
We have a very, very vibrant community policing,
mm-hmm,
unit,
mm-hmm,
within the National Police Service. And people might think they are not working.
Yes.
We have worked with them.
Mm-hmm.
We have trained the police. We have also trained our county government,
mm-hmm,
inspectorate unit within the city, the CBD.
Yes.
Wale mnaitanga kanju.
Mm-hmm.
To do what we are calling respectful arrests.
Mm-hmm.
And the same thing as we go into the elections. Uwa tunakuwa na kile unapata vitengo vinasema we are short of this.
Mm-hmm.
So another step that we are looking at, pia ni kufanya kazi na prison wardens.
Yes.
So that during these elections, we are looking at all our forces, mm-hmm, have been trained.
Yes.
So that is one source we have already mapped.
Mm-hmm.
Training, even as I'm talking now,
yeah,
we are currently having ongoing trainings.
Wow.
Ya watu wa community,
mm-hmm,
tumeweka wote pamoja. Wenyewe watuambie mikakati yao ni gani.
Mm-hmm.
Na sisi, as Nairobi City County Government and Nairobi Metropolitan Services, tunaingilia wapi.
Mm-hmm.
What can we support them?
Mm-hmm.
And that's why we are saying, anything that happens needs to be reported.
Mm-hmm.
Wananchi, dhulma yoyote ikifanyika, enda ureport.
No.
Acheni kuogopa, alafu tuwache stories za chini ya maji.
Mm-hmm.
Because those are the issues we are having. Even as we go into the electoral preparedness, nikikumbuka 2007, watu wengi hawakujitoleza, hawakujitokesha.
Uh-huh.
By then I was working in Bagadhi.
Mm-hmm.
Watu waliumia vibaya sana.
Mm-hmm.
Baadaye ndio watu wanakuja, ndio unapata watu wanakuja kupata virusi.
Mm-hmm.
Manake they were not seen on time.
Yeah.
Ulemavu wengine kwa sababu ya kuumia kule kupigwa ama kudhulumiwa kingono ama kupigwa vibaya na hukupata na matibabu wakati.
Naam.
Tumepata mimba ambazo zilitoka kwa sababu ya dhulma za jinsia.
Mm-hmm.
Kuna vile tunataka maneno ya mental health ama psychosocial support iweze kuendelea. Umesikia mwenzangu Joshua akizungumza kuhusu maneno ya psychosocial.
Yes.
Hatuzungumzi tu juu ya psychosocial. Tunatoka kitu ambacho tunasema trauma centered.
Mm-hmm.
Pia hiyo tumeweka mikakati in place whereby tunaangalia muathiriwa kila mahali.
Mm-hmm.
Muathiriwa akija hivi simuoni kama vile nakuona.
Mm-hmm.
Namuona yeye na familia yake.
Yes.
Ameathirika kwa sababu ya kura.
Mm-hmm.
Watu wake watafanya nini?
Mm-hmm.
Wataishi wapi.
Mm-hmm.
Kwa sababu kuna kule kutengwa.
Yes.
So we need to be very careful. Tukifanya maneno ya mental health,
mm-hmm,
na Nairobi County already tuko na mental health facilities.
Mm-hmm.
They are already mapped. Na hiyo we will also be within the next coming also 1 week we will be sharing where these services can be found.
Mm-hmm.
But katika facilities zetu hauwezi kukosa mental health coordinator.
Yes.
Katika 10 sub-counties hautakosa GBV focal person.
Mm-hmm.
Katika facilities hautakosa what we are calling GBV champions. Mm-hmm. Na katika facility zetu hauta code, zile ambazo tunaziita Tumaini Clinics.
Mm-hmm.
Ukipeleka mtu katika hospitali uambi, useme unataka kupelekwa Tumaini Clinic ama Tumaini Room.
Mm-hmm.
Already mtu anashajua hiyo ni room ambayo inahusika na integrated GBV services.
Yes.
So those are the things that we have put in place.
Mm-hmm.
Na pia tunaangalia baada ya kura, kuna muda tukingoja matokeo yatoke.
Mm-hmm.
Hapo sometimes ndio tunasema tunaangalia, tunatengeneza mikakati kabla ya elections,
mm-hmm.
mikakati wakati wa elections,
yes.
na mikakati
baadaye. Yes.
So kabla ndio sasa tunafanya mapping,
mm-hmm.
na kuhakikisha tunaangalia resources zote ziko wapi.
Mm-hmm.
Wakati ni kuhakikisha kuwa hizo reports ambazo zinaendelea, kama juzi hata nilikuwa naangalia kwa TV maneno ya Jakaranda.
Mm-hmm.
Nikiangalia nasema sisi wenyewe wananchi, why do you want to be involved in violence?
Mm-hmm.
Are you being paid?
Could be.
Kwa nini sisi wenyewe tusijipende kiasi?
Mm-hmm.
The same way tunaambua maneno ya mask.
Yes.
Ukipata ugonjwa,
mm-hmm.
sijui kama ule mheshimiwa atakuwa hapo karibu na wewe.
Not at all.
He will not be there.
Hapana, hatakuwa.
So ukiambua vaa barakoa, unaambiwa uvae kwa sababu yako.
Mm-hmm.
Ukiambiwa maintain peace, mm-hmm. it is because of you.
Mm-hmm.
Baadaye peace isipokuwa hapo, all of us will be affected.
Mm-hmm.
Our GDP will go down.
Mm-hmm.
Hatutaweza kwenda kazini because mm-hmm. of either curfews. Ni wenyewe mmeona tumeshughuli. Watoto, yes. hawataenda shule. Mm-hmm. Na mkumbuke kwa sababu ya COVID, watoto ambao walikuwa nyumbani, tulipata numbers zetu za watoto ambao walidhulumiwa, zilienda juu sana.
Kabisa.
Hata si watoto pekee, na mimba za mapema.
Yeah.
Yes.
Mm-hmm.
So if we can avoid those things, mwananchi.
Even the domestic violence. Sure.
How do we sit down as parents? Mm-hmm. Mi hata tukizungumzia maneno ya kura.
Mm-hmm.
Nataka tuanzie na familia.
Mm-hmm.
Dhulma zinaanzia katika familia. Unavyomlea mtoto wako, unavyomtreat katika ile nyumba.
Mm-hmm.
Ndio naye atatoka nje, aweze kuishi katika maisha anajua, I need peace. So let us preach peace,
mm-hmm.
let us maintain peace.
Yes.
Let us look at peace in elections.
Mm-hmm.
So as we talk as at before, what we are doing now,
mm-hmm.
wakati we need to ensure our facilities have drugs, our ambulances are on point.
Mm-hmm.
And that is why our emergency operational center,
mm-hmm.
is actually, we have our toll-free line,
mm-hmm.
1508,
mm-hmm.
which will ensure that when you call it and you are in a situation,
mm-hmm.
our ambulances will be able to evacuate you.
Mm-hmm.
And our ambulances are free.
Yes.
They're not being charged.
Hakuna kwanza ati lipia ambulance kwanza.
Ati ama upigiwe simu uambiwe, ati ngoja kwanza tumeenda wapi wapi. Na pia tukifanya hivyo, tukumbuke all the other toll-free lines ambazo,
mm-hmm.
tunaweza kutumia. Kama 116 ya watoto,
mm-hmm.
SMS 21094,
mm-hmm.
ya ambayo Action Aid wanatusupport nayo.
Yes.
Kukol, kufanya kazi pia, tunafanya kazi pia. Unaona kama sasa tuko hapa courtesy of JHR.
Yes.
These are journalists for human rights.
Mm-hmm.
They are also helping us in ensuring that they continue advocating, giving peace messages within the awareness sessions.
Yes.
And we also work with them to ensure that katika radio stations kama hizi, hata nyinyi mkizungumzia maneno ya kura, kwa sababu it only needs one person, ukikumbuka the Rwanda way.
Mm-hmm.
I only need to use one word.
Sure.
One bad word.
Mm-hmm.
And the community will be evoked.
That's
and those
it.
Are the things we need to,
mm-hmm.
we need to avoid.
Yes.
Yes.
Okay. All right. Now, msikilizaji, zikiwa ni dakika 8 kabla ya saa 6 dhuhuri, we are talking about, tunazungumza kuhusu dhulma za kijinsia wakati wa uchaguzi. Na unaona kwamba tumezungumza ama Rose ametusaidia kutuelezea vizuri ile mikakati ambayo wanaweka kuhakikisha kwamba kuna ule utayari. In case kutakuwa na dhulma za kijinsia wakati wa uchaguzi, watafanya nini? Tutafanya nini? Na muona Jena nauliza, jukumu langu kama mwananchi ni lipi? I think she was referring to wakati ambapo tunachukua ile response when,
mm-hmm.
it comes to SGBV.
Mm-hmm.
Atakuwa na kujibu in a few, ila kwa sasa nataka tuchukue a short break. Tukirejea pia tutakuwa tunaangalia the role of mzee wa kijiji, manake umesema pia wale watakuwa involved, mzee wa kijiji, chief, mdogo wake, maybe chair lady wa community. What is their role? And of course, tutakuwa tunaangalia sasa, maybe what is the way forward, tukimalizia. Anasema, anakaya kimshirikisha M1, wanasema Mr. Politician. Good morning to you. Ni mazungumzo ambayo yanaletwa kwako kwa hisani ya Journalist for Human Rights, JHR, wakishirikiana na Action Aid pamoja na Wangu Kanja Foundation.
Mishe ndani ya Ruben FM. Women empowerment ndani ya Mishe Mishe.
Serikali tusipoiangalia tunachagua tu viongozi kwa sababu ya maneno tutazidi kuwa maskini.
Well, pia pigia kura mimi mbunge maalum. Cause all we want is change, that's what it's all about. We will accept no less and our demands are land, bread, housing, and justice. We stand for the 30 million walking these roads you never fix. We're sick and tired of hearing these lies, scams, and tricks. Instead of looking up to these fake ones for hope, remember Amina, the next time you vote, word up.
Mishe.
Anaitwa Milton Akaya akimshirikisha M1 anasema Mr. Politician. Wanakuja na ahadi teletele, lakini tu lazima tuwe wajanja, tuache kufuata ule mkondo tu unakuja unatumua vibaya unavurusha jirani yako, na unajua baada ya uchaguzi mtabaki na yeye pale. We have to be very very careful na tuchague amani zaidi ya kitu kingine chote pale. Msikilizaji, azikiwa ama ikiwa imesalia dakika moja tu utimu mwendo wa saa 6 dhuhuri, tunaendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo ambapo tunazungumza kuhusu dhulma za kijinsia wakati uchaguzi, wakati wa kampeni. Kwa mfano, kwa sasa hivi ni kabla ya uchaguzi, ni wakati wa kampeni sana sana. Ikikuja ni wakati wa uchaguzi nao kuna mambo ufanyika pale. Baada ya uchaguzi, we don't know what might happen. Ndiposa siku ya leo kwenye mazungumzo yetu tumejuzwa kuhusu utayari, na pia naona msikilizaji una maswali, unajiuliza mimi kama Mkenya wa kawaida ni vipi ambavyo nitaweza kuhusika when it comes to kuwa tayari in case kuwe na ile dhuluma ya kijinsia wakati wa uchaguzi na hata maybe baada. Alright, ni mazungumzo ambayo yanaletwa kwako kwa hisani Journalist for Human Rights JHR kwa ushirikiano na ActionAid pamoja na Wangu Kanja Foundation. Karibu sana msikilizaji, na kumbuka kuna swali ama mchango 0797146710 ndio nambari ya kwetu studioni. Karibu tena Rose.
Thank you.
Yes, umesikiliza swali lake Jane. Mm-hmm. Anauliza mimi kama Mkenya nahusika kivipi? Jukumu langu ni lipi?
Jane, kwanza ni asante sana umeuliza swali hilo. Kwanza wewe, ikiwa wewe ni mama, ni jukumu lako kuhakikisha, kwa sababu tuna vitu ambavyo tunaviita chama. Ama tunaenda kanisani.
Yes.
Tuanze uhamasisho wakati huu.
Mm-hmm.
Mnapokutana kwenye makanisa ama mnapokutana katika vikundi vya akina mama,
mm-hmm,
anzeni kuzungumzia kuhusu kuwa na peace.
Yes.
Na ni jinsi gani ambavyo tunaweza kusaidiana kuhakikisha kura wakati huu hazitakuwa na dhulma za jinsia.
Mm-hmm.
Na unavyozungumzia hayo, kama wewe unaweza kuwaelezea ni njia gani pia ikitendeka ni wapi,
mm-hmm,
wataenda.
Mm-hmm.
Na pia ni muhimu kwako wewe mwenyewe kuhakikisha kuwa unajua mikakati yote ambayo tumeweka, kama ni hiyo ambapo utakuwa tumemap mahali ambapo watu wanaenda.
Yes.
Umejua ni wapi.
Mm-hmm.
Na pia kama wewe wewe kama mtu wa community, sisi kama Nairobi County tunataka kuanzisha sensitization ya community units,
mm-hmm,
kwenda kule mashinani,
mm-hmm,
ambapo tuta involve almost everybody,
mm-hmm,
tutataka social groups,
mm-hmm,
tutatumia hawa vijana wetu wa bodaboda, mm-hmm, tutumie pia watu wetu wa matatu,
mm-hmm,
ambapo wale wanahusika zaidi na kukutana na watu karibu karibu.
Yes.
Tunataka pia kuwa na what we are calling community dialogues, na hizi community dialogues tunajua community itakuwa engaged,
mm-hmm,
kitu naomba community, tukiwa na dialogue zetu kule nje, huwa mnapitia, mnaziangalia, mnasema ah, hizi ni za watu wa health ama hizi ni za watu wa county.
Mm-hmm.
Hautaki kuketi hapo ndio upeane, hata wewe uweze kuhamasishwa na wewe pia mwenyewe uweze kuuliza maswali.
Mm-hmm.
So for the next, from next week tunaanza those community dialogues.
Mm-hmm.
Mkiona ziko hapo njooni mtuambie.
Mm-hmm.
Aya, tukiwa na watu ambao ni wa vijiji, identify watu wenyu, mnajua vijana wenyu, mnajua hata saa hii najua nikikuuliza unajua mdingo wa hii area utaniambia, mm-hmm, unajua yes najua nani anakuanga dingo.
Mm-hmm.
Let us know who our people are.
Yes.
Let us know where they are.
Mm-hmm.
Wakati mwingine tukianza kura, kama last time during the elections, watu walifanya nini? Watu wengi sana walianza kusafiri nyumbani.
Yes.
Tuambie watu wasisafiri.
Mm-hmm.
Let them be here so, mm-hmm, that we can work together.
Mm-hmm.
Because wakisafiri, uwa tuna, again, it is just another expense on them that, mm-hmm, should not be there.
Mm-hmm.
So as we do these sensitizations, peer to engage in a media the way we are doing now,
mm-hmm,
that is one of the most important things that we are doing about public awareness.
Mm-hmm.
Kuna kitu ambacho tunaita dissemination of information. Kwa wakati huu hata tumeanza kutengeneza materials ambazo tutazungusha,
mm-hmm,
kwa kila sub-county ama constituency.
Hizi
dissemination materials zitatusaidia. Zitakuwa zimewekwa all the toll-free lines ambazo unaweza piga. Zitakuwa zinakuambia what you need to do, what you need to do. Na tunaomba pia wakati wa hiyo time ya kura,
mm-hmm,
ikiwezekana amkeni mapema. It is always good for you to be there early and then now go back to your house and see what is going on.
Sure.
We will be also distributing this electoral materials to everybody. And then of course, nimewambia as Nairobi County, we have the Nairobi Metropolitan Services Emergency Operational Center. Na pia tuko na the disaster unit within the Nairobi City County Government. And then all vitengo hivi vyote vitakuwa vikifanya kazi pamoja. And we will make sure that this information goes out so that you are able to know, and we will make sure that in every sub-county, there is a communication channel in case anything happens. We also want you people, that is where we are doing the dialogues. Watu kama wale wazee wa vijiji. Already najua mshaona kama kuna early warning signs. Have you identified, what are you doing about the early warning signs right now to be able to note that there's a possibility of violation?
Yes.
Let's not wait. You people know. You people have already mapped out on your own. You know. But let us, what we want is a communication channel that can go from the community downwards to upwards, and even us from upwards to downwards, so that everybody is on board with what we are doing. The resource gaps that we are having, we know, we have already done our mapping. Partners are coming on board. Na kila partner atakuwa kileta. Sasa for example, tuko hapa na JHR, you're already doing the media. And Action Aid is already supporting in terms of communication by having an SMS to 1094 SMS platform.
Yes.
That you can just use and you send a message and you'll be prompted, and in case of an emergency. We're already mapping out our health facilities where we'll be doing the GBV services. We're already mapping out the health facilities to ensure that we shall be having our drugs. Our Major General is very key on ensuring that access to these facilities, and that part of the reason hata before elections, mumeona hospitali ngapi zimefunguliwa?
Nyingi.
Ni nyingi.
Especially katika vitongoji.
Kabisa. Why we did this is we noted during the 2017 elections. Mahali kama Madhare, ambulance yetu haingepita kwenda kuchukua wagonjwa. But tukiwa na facility within, and then our healthcare workers are also supported to reach those facilities.
Yes.
It is something very good. So increasing our health facilities is also one of the strategies to ensure that we are bringing health services to the mwananchi. And we are, once again, I'm telling you, dhulma za jinsia services within public facilities ni bila malipo. Isitoshe, hata tunajua pia hospitali zingine ambazo tumekuja nazo pamoja kufanya kazi katika dhulma za jinsia kama vile Mata Hospital, pia inapeana matibabu za dhulma za jinsia bila malipo. Pia ukikuja, sitaki kusema bure, manake bure kuna mtu analipia kama stakeholder.
Yes.
Pia kama Coptic Hospital, hizo zote ni private hospitals ambazo tumeungana nazo kuhakikisha kuwa, na zote ziko na satellite clinics wherever they are. So tunasema public facilities, pia tuko na private facilities, pia tuko na CSOs ambazo ambao wote watakuja, they are all going to share their toll free lines. We have the community. Your role as a community is to ensure that you maintain that peace. But at the same time, when you notice something that is unusual, we need those reports on time.
Yes. Okay.
Let's not keep quiet.
Kabisa.
Yeah. So we are looking at everybody. Sitaki kusema ni health peke, sitaki kusema ni polisi peke. Tuanzie mpaka na kanisa. By now, let us start talking to our congruents. Kuwa kuna hivi, we need to work. Let us pray. I'm Catholic, so I believe in prayers. So I'm also hoping that even our leaders in the churches, in our mosques, wherever they are, that we are all preaching peace during these elections.
Yes.
The last thing that we ever need is a sexual violence during elections. It leaves a very bad mark on the survivor. In case a child comes out of it, sometimes the child, when it comes to know later that mimi ni product ya dhulma za jinsia, mtu hawezi kuniambia babangu ni nani, huwa tunapata tena tunaleta watoto ambao wako na shida. So we know very well the government committed itself by saying that sexual violence cases will be treated as crimes of the state. We thank God because of our current Chief Justice. She is ensuring that our end-to-end justice process here, cases the SGBV, is going to be limited. They are also, what are they doing in electoral preparedness? They have also started a GBV Pokot. Mm-hmm. We started it in Shanzu. The next one is supposed to be here in Nairobi, in Makadara.
Mm-hmm.
So those are some of the mikakatis that we are looking at that should be able to bring the end-to-end access to justice for survivors of sexual violence. But mm-hmm. again, for me, it is not waiting
mm-hmm.
for us to take cases to court. But in the event they go to court, then we will ensure the survivor gets the due justice that is required.
Mm-hmm.
We will work with the police.
Mm-hmm.
For us, again, community, mwathiriwa akidhulumiwa njia yote, hakikisha mume maintain evidence.
Mm-hmm.
We are, right now, we are training community people on how to manage evidential material.
Mm-hmm.
Kama ni suruale, ekeni kwa karatasi ya sukari ya zamani.
Yes.
Kama fikeni hospitali mapema.
Asioge.
Mm-hmm. Mwathiriwa asioge.
Mm-hmm.
Akifika kule hospitali, tuko na nguo za yeye kubadilisha, tukisha chukua evidence yetu.
So, wakati ambapo mtu anaripoti pale, kati ya kuchukua P3 na kuenda hospitalini, which should come first?
Come to the hospital first. Because uh-huh. for us, it is the health of that survivor that is important.
Sure.
So come to the hospital,
mm-hmm.
let the medical, the clinical management be done.
Mm-hmm.
And we have trained healthcare providers who mm-hmm. are doing this.
Mm-hmm.
Make sure your PRC or post-rape care form
mm-hmm.
is filled in triplicate.
Mm-hmm.
Utabaki na original,
mm-hmm.
kopi moja itabaki kwa file yetu mm-hmm. na kopi moja itaenda kwa polisi.
Sure.
Na sisi tumehakikisha hata baada ya that,
mm-hmm.
tuko na medical report ambayo file ya muathiriwa tumeiweka separate na iko under lock and key katika mm-hmm. facility zetu.
Mm-hmm.
Hiyo file tunaiweka kando. Ndiyo mtu asiwe ajue iko wapi. Because tumekuwa na cases za watu kuhongana na kutafuta hata healthcare mm-hmm. workers kuja kuchukua
ile hizo file. Documents. Sasa hiyo ni evidence imeenda.
Imeenda.
Uh-huh.
Na ikienda hivyo, that's it.
Yes.
Pia tumekuwa na evidences na najua nitashurutishwa hapa nikiambiwa nazungumza vibaya, lakini tumekuwa na evidences ambazo zimekuja zikachukuliwa katika facility zetu zikapelekwa katika idara zetu za polisi.
Oh no.
Alafu zikifika tunapata ni cutting.
Oh,
na iko
no.
supposed kwa evidence.
Mm-hmm.
So ndio tunataka community iweze kuelewa
mm-hmm.
the importance of evidential maintaining.
Mm-hmm.
And that is why at a Ministry of Health imekuja na ikatuletea a new module inaitwa forensic management.
Mm-hmm.
Ambayo sasa tunatrain. Tumesema we are not training healthcare workers peke yake.
Yes.
That is why we are telling the community.
Mm-hmm.
Maintain evidence.
Mm-hmm.
Come and give evidence.
Mm-hmm.
Report. When you reach there, ensure. Mwathiriwa umempeleka kwanza kabla ya 72 hours.
Yes.
Na kama ni wakike, hakikisha amekuja pia kabla ya 102 hours kwa sababu ya kupewa kile ambacho tunaita emergency contraceptive pill,
mm-hmm.
ndio asiweze kupata mimba.
Mm-hmm.
Apewe madawa
mm-hmm.
ya kuzuia virusi vya ukimwi.
Mm-hmm.
Na tutampa, after that, tutainsure tuwa tunamtaka aje kwa matibabu for psychosocial support at least 5 sessions.
Mm-hmm.
Ambazo sisi wenye tutachukua jukumu ya kumfuatilia.
Yes.
So that mental health status yake na atakaporudi kwa community
mm-hmm.
asiwe na kule kutengwa.
Mm-hmm.
Isitoshe. Kama hataweza kurudishwa kwa community na maybe mwathiri wake ni mtu ambayo anamjua.
Yes.
Aliye mdhulumu ni mtu anamjua.
Mm-hmm.
Tunafanya kazi na organizations tofauti
mm-hmm.
ambazo ziko na shelters.
Mm-hmm.
Ambazo tutaweza kupeleka mwathiriwa wawekwe hapo.
Uh-huh.
Kumbuka last year tulipomzungumzia Major General Mbadi, nikamuuliza wakati wa International Women's Day, nikamwambia atupatie shelter. Akatuambia tafuteni nyumba
mm-hmm.
za city county mtuambie tutawasaidia.
Mm-hmm.
We were lucky enough.
Yes.
National Government Affirmative Fund Action came on board.
Mm-hmm.
Wakasema they will give 50 million.
Wow.
Nairobi Metropolitan Services mm-hmm. has given in 18 million.
Mm-hmm.
Nairobi City County Government
yes.
has given us the land.
Mm-hmm.
So we have already done an MOU. And we were hoping that kama si maneno ya campaign,
no.
tungekuwa tumeshafanya groundbreaking ceremony at the first county shelter in Nairobi.
Wow.
But even not having that county shelter did not stop us.
Uh-huh.
Manake working together with Nairobi City County Government,
mm-hmm.
tuko na shelter mahali ambapo ilikuwa inaangalia watoto ambao wanaishi kwenye mitaa.
Uh-huh.
But tukawa na bahati sana, State Department of Gender Affairs ikaja ikasema, they are ready to support us to have a wing.
Mm-hmm.
Tumetengeneza hiyo wing, mm-hmm. and near 20 bed.
Wow.
Partners have come in,
mm-hmm.
and we give them thanks, especially the World Visions, the crews, and all. They have come in to support. So even if anything happens, we might not have our own shelter, but right now we have somewhere we can take survivors, and we are working with CSOs to ensure that they are taken there. And we are working with police officers to maintain that confidentiality. Watakapo wana tusaidia kupeleka mwathiriwa hapo. And we maintain the mwathiriwa there with ongoing counseling, supporting them. And organizations like Wangu Kanja coming up and providing empowerment is something very good for us, because even within these shelters, these are the things we need. So we have the shelters. Don't worry. People should not worry that Nairobi County has no. We might not have our own as Nairobi County, but working with partners and having the technical working group at the county level is what has made us be able to maintain this relationship. And even those shelters, we have also talked to them now to start building capacity in the event that things might not go the way we want.
Yes.
Especially coming from areas like Kibra and all that. Organizations like Shofco, who have the... We, as Nairobi County, we are privileged to have worked with them and opened the first like shelter in Nairobi. So we always tell Shofco, hata jina ni Shofco, lakini si tunajua ni ya Nairobi. So wanatusaidia sana tukipeleka hapo waathiriwa na kuweza kuhakikisha that all the steps that need to be done are there.
Okay.
Yes.
Now, tuko hapa Mukuru na tuko na viongozi, tunajua tuko na wazee wa kijiji, kuna chairman wa nyumba kumi, kuna chair lady, kuna assistant chief na chief wake na chief mkubwa. So, kazi yao, jukumu lao ni lipi wakati ambapo tunazungumza kuhusu SGBV wakati wa uchaguzi? Jukumu lao ni lipi?
Nimesema kwanza jukumu la, tukumbuke kitu kizuri, the chiefs and assistant chiefs ndio representatives wetu wa county commissioner. So they're supposed to actually be chairing the local emergency contingency plan. So how ndio watakuwa kita hii mikutano? The nyumba kumis wanajua watu wao kabisa. So in the event, how kazi yao itakuwa kuhakikisha kuwa watu wao wakati wa tunapofanya hizi campaigns are not involved in anything funny, because we know politicians sometimes they can take advantage of the community. So the role of the community, the role of the nyumba kumis is to ensure that they are also on board, that they can be able to give information to their people not to be used, even in matters of like stone throwing or bullying. Our women, the women leaders, again, they should be in the front, forefront to ensure, because how ndio wanaumia sana, just to make sure that organizations within which they are working with, where they are at, can be able to provide positive information in terms of matters of gender violence, and be able to also ensure that they can be able to link. One of the biggest things that we want is the linkages, very fast linkages. Umedhulumiwa, unaenda api? Nimesikia report ya mtu imefanyika hivi. Where are you going? So your linkages and referrals, we want the community people to pick it up. And that we will do when we are doing our awareness creation. We shall be giving out pamphlets. We shall use SMS platforms. We shall use all the WhatsApp groups that are there. But the most important thing to note is that in all the sub-counties at the local area local areas within the communities, that our chiefs will be the people who are responsible and the ward administrators. Because hao ndio wenye kusimamia hivi vitengo, so that they are also on board. So we cannot leave them out in matters of planning for these issues of sexual and gender-based violence.
Okay. And going forward, way forward in EP, when it comes now to SGBV, is it that itakuwa kwa sasa tu wakati wa elections ama hata baadaye? What is the way forward?
Way forward is GBV is with us. We cannot ignore it. And maybe now we are talking because of electoral preparedness or elections, but we have been doing this all along. And the way forward again is for us to be able to ensure that all the preventive measures that we have, that we start by kuzungumzia watoto wetu katika mashule, and that is also being done. It's already being done by the school health programs and the Nairobi City County Government school program. And we are doing trainings. Tunaendelea kufanya. We want people to be held accountable. Social accountability is very important. We want transparency in the monies that are being sent to curb sexual and gender-based violence. Remember, the other day, our president was, we were given an award on gender. mm-hmm. doing very well. Mm-hmm. Our president has been in the forefront on the generation equality commitments mm-hmm. by ensuring that by a certain time we'll have reduced our GBV mm-hmm. and we will be having services. Mm-hmm. So going by what the president alluded to, that is one of our way forwards, to have the commitments of the generation equality mm-hmm. being committed to the end. Mm-hmm. We will work with the mainstream medias and also local media stations like what we are doing now. Mm-hmm. We are hoping to do mural presentations. You see the way we have done za COVID to mechora kila mahali mtu anaambiwa vaa barakoa. We yes. also want to do that, work with murals. Mm-hmm. We will do door-to-door functions. Mm-hmm. We are looking at how vijana wetu wasanii. Mm-hmm. Wakiweza hata kutoa nyimbo ambazo watu wana... What Vijana, because Vijana they do well with local music that yes. they can understand, that uh-huh. they can allude to uh-huh. using their Lombotov language, na kulembeteng. So we, if they can do that and yes. people are able to get to understand uh-huh. this language, so those are the things we are looking at, and just to ensure that the interactive peace talks or forums are continuing. Mm-hmm. The funds that the partners or the CSOs are committing to sexual and gender-based violence yes. should be given in transparency. Mm-hmm. Work closely with the government mm-hmm. at any given, like for us now, it's working with the county governments and the GBV working groups within the whole of Nairobi.
Yes.
That is very, very key for us.
All right.
Yes.
Thank you so much. Namora Nicholas, anasema nasikiliza asanti kwa ushauri mwema. All right, thank you for that. I'm happy that you're getting something, and usipate tu ukakaa na ule ujumbe peke yako. Hamasisha wenzako wajuze kuhusu SGBV wakati wa elections. Tutafanya nini, tunapaswa kufanya nini. Tumeambiwa kuhusu toll free number 1508
for the emergency operational uh-huh. center for Nairobi,
yes,
and then the 21094 SMS platform
mm-hmm.
and then the 116 ile ya watoto
uh-huh.
and then the national 1195 mm-hmm. GBV toll free number. And then other than that, tuko na specific partners pia wako na toll free lines zao mm-hmm. kama wanafanya, kama in case we have an organization like Crew that supports Kibra, pia huko wamepeana toll free number yao.
Yes.
COVAU, Coalition of Violence Against Women, pia wamepeana toll free number zao. Mm-hmm. But what we have said, these toll free numbers ni mingi sana.
Yes.
Na hata nikiwa katika hii, I mean nikizungumza leo,
mm-hmm.
kitu cha kwanza ningependa kuambia State Department of Gender Affairs, can we go the Rwanda way?
Mm-hmm.
Let us have a toll free number that can be devolved.
Mm-hmm.
So that we have one number, because sometimes hata mimi mwenyewe nazijua ufed.
Uh-huh.
But I'm wondering, kama singekuwa nafanya hii kazi ya GBV,
ningekuwa nazijua zote, maybe moja tu.
Yeah. So let's make sure hata mwananchi ule ako pale chini.
Yes.
Alafu tutengeneze toll free numbers that are simple. Hizi manumbers are 0800.
Yes, like this one, 1508 is simple.
1508 is simple.
Yeah, 116 is simple. Mtoto iko sawa.
21094 is simple, yes. SMS platform. So let's yes. use numbers that... if we they can be linked uh-huh. all over uh-huh. so that we devolve the national 1195 is also yes. a simple number
uh-huh.
and then we also have 1190
uh-huh.
for the adolescents who want to listen, and then we have the 1190 we have the 1199 uh-huh. for the Kenya Red Cross
uh-huh.
that you can also call for psychosocial support.
Okay.
And then we have the 1190 that is supported also by one of our partners
uh-huh.
and it does a lot on matters of HIV and the adolescents
uh-huh.
So we want everybody on board.
Okay.
Yes.
Thank you so much. 21 dakika baada ya saa 6 dhuhuri tumekula wakati, ila it has been worth it, manake tumejifunza mengi. I've taken notes. Mimi nimejifunza, sijui kama umejifunza msikilizaji. Yes, and it's my hope and prayer that tutaweza kudumisha amani na sisi sote tukapate kujukumika. Jukumu lako unajua ni lipi? Usihusike kwenye masuala ya kuleta kutokuwa na amani nchini, especially hapa kwetu kijijini. Ikileta mm-hmm. shida, unajua we are so close to each other. It's like a village, kale ka village kakule nyumbani.
Kapisa.
So kama ni moto, sisi sote tumeathirika.
Mm-hmm.
Kama ni vita vya wakati uchaguzi, sisi sote tunaathirika. Where do we go? We live here, this is our home, we love each other, tunapenda kazi zetu, watoto pia wanapenda kusoma. Kwa hivyo tuchague amani, tusije tukasema kijana fulani alihusika kwenye SGBV wakati wa elections. It's so, so wrong. So, asante sana, Rose.
Thank you.
Na shukuru sana kwa muda wako.
Asante.
Yes, pia. Naomba ni kuachilie ukanywe. Maybe you take a glass.
glass of water.
Thank you so much.
Msikilizaji, mazungumzo yetu yamekwisha na yameletwa kwako kwa hisani ya Journalist for Human Rights JHR kwa ushirikiano na Action Aid, the Wangu Kanja Foundation and of course Ruben FM. Asante sana. Tupatane tukimalizia awamu yetu ya tatu na ya mwisho, and of course tutakuwa tunazungumza kuhusu